Tango Records.
My hand on the boy. Yeah. It's Jimmy Jim through the sound, man. Right.
Yeah, ebwana leo sina mood ile imebidi ni wachane. Sijawahi kulata no matter is not funny. Na nata na beat na baka tena zarani. Kisuka manywere mi nasuka yo my planning. Najona juu, najona juu kanko rocket. Wanangu wa crew, wana wa fight that wa blow fates. Wano mafu, hawana cousins and playing bets. Wanangu wa janja kila day wana yap dates. Nashusha vocal, nashusha na ya mastanza. Nashusha na tempo lakini mood ina nipanda. Walo sema no water Fute pa kujibanza Ni wapeli mogo na ndizi lo menyu aganda Akili studio na mwili unawaza gym Kinipa sula ya mbuzi na kupa sula ya ndim Blaine him kata fuse kismoka na moka steam Boko na pitisha black ila biti na nipa clean biggie Kabla ya mbili na ngiza moja inaka Kuna mwanangu yo moja kutoka lab endeda Mana madawa shahoga la mziki umesha mkata Little nigga swears loga nipo kwa tagi la mtabuda Kichwa cha bangi na sticky Mawaki azimiti Mikwale ya mandonga woki bonga stishiki na woki chonga de snitchi Missy checki na snitchi Nani shangwa hene time so paka mkeka ukitiki Hamini bomb so don't play Don't close on this way Wezi woka cup hale mbapo mina stay We show we don't say Klasiku ni birthday
Atuna tena temi ya kungea sana
Pima kezi vocals ziko high Pima kezi stanza ziko high Pima kezi swaga ziko high Pima kezi vocals ziko high Pima kezi stanza ziko high Pima kezi swaga ziko high We pima upisi kari zede pima wenge Pima na wanangu masmoka ndo pigwe nyembe Pima kama na umewashoka mwana umejembe We pima tuka nje nko moje landani genge One kwena zilo ni zidi nine Mina kupa line zenye kilo kamimi nani Niko pisi sana na mafelo mipisi mani Na tungu zimetulia kama maji na kisi mani So gesi ni vipi kwani na juwa wuna juwa mina no Kichwa chako kina daka na podondo shezi flow Na izi vesi nani utata na bado chato Tuaza store Na minato ni ya kushanta Na nata na kali show Yeah Sauti ya Yankee na skika Michano ina mwagika Na sound ina iskia Paka wave kwenye speaker Si unajua mina fika Bahali woye fika Na waga na fumba macho Mistari nikendika Sim nitaka na wapa vest Malapa mta confess Na muendo ndo upoi Mpaka demi na success Na wacha long distance Fike mta kuta fence Na chasi ndo mpati Nige ready for consequence We show we don't say Klasiku ni birthday
Atuna Tena temi ya kungea sana
Pima kezi vocals ziko high Pima kezi stanza ziko high Pima kezi swaga ziko high Pima kezi vocals ziko high Pima kezi stanza ziko high Pima kezi swaga ziko high
Pango Records.